just scared by now.
Ha, the king cocker.
Well, you're scared by now.
I'm just scared by now. I'm just.
Tuna kula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tuna kula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu.
I am.
Kula.
Waring wari sana after prayers. Simina brush. Nijibu messages kwa IG my crush.
GD ma.
Nikiputana nae, anajua ni TT ma. Dreams are valid. Na yangu ni ndoto even though leo. King kaka kumsoto na shukuru ja. Kwa vile niko alive. Vile siku inaka, wacha ni analyze. Wale wakwari, okay. Wale wakamari, uh-huh. Wale wanabeba wase kwa stage za gare. Mbona mademo wananipima, misi o VCT, uh-huh. Na hope mepimwa uko VCT.
How just scared bana? How just scared bana? How just?
Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tuna kula 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 kula.
Tuna kula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tuna kula life na dabu.
La 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 la.
Aya.
Life na dabu.
Vile mi usema maisha na idema. Curious yes, ebu ni kuleka test. Napenda mruru, akuna test. Na we chali, akuna vest. Bado mi usema daily, soma kameni. Muna buy CD zangu, baini pia zenu. Badaye swimo, au badaye kwa klabu. Badaye kejani, badaye be careful na badaye. Tupunguze stigma, ata kauli kanyaga, waya stima. Mbona ona nipima misi yo VCT. Na hope mepimwa uko VCT.
How just scared bana? How just? How just scared bana? How just?
Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula kula kula kula.
Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu.
How just scared bana? How just? How just scared bana? How just?
Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula kula kula kula.
Lakini tusikule kule.
La 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 la.
King Kaka. Unajua?
La 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 la.
Ni usema yani tukule life na dabu. Sababu tuna work for it, sindio? Tu enjoy maisha manze. Kubwa. Cool.